Icharo chalipa Ero ifwe katuna kula Pakutituka kule ifwe nishi Icharo chafulungana Icharo chalipa Ero ifwe katuna kula Pakutituka kule ifwe nishi Icharo chafulungana Imi pamba shafula mucharo tule imwena Feba natwalila katushive noko tuleya Yafika nimpela Ine empela Yafika nimpela Abantu batila ichalo difupa mama Bambi batila ti ichalo chava na vene kwena wafya Ulufiengo mucharo twa ikala febo Wapenga ukubomba tuchuli na felionse Ni wanu kwacha Webeneva mushitu bomba sile vali mama no tusha Mukabebe vayama mchalo tuwa ikala Kamuaba kwacha Efilenga abana banono lelo Ukubama janki Valeno walwa no kupepe fiamba Abo malenda No kukuma abakae Mwebantu tuwombeshe Tuikale kabana bako naike Icharo chalipa Ero ifweta tunakula Pakutituka kule ifwe nishi Icharo chafulungana Icharo chalipa Ero ifweta tunakula Pakutituka kule ifwe nishi Icharo chafulungana Imi pamba shafula mucharo tule imwena Feba natwalila katushive noko tuleya Yafika nimpela
Empela, empela, empela ya chalo
Ine empela
Empela, empela, aleisa
Yafika nimpela Shinwenshi kumwana, ala kumbwana vanyina Ukulole shabanyina, ukufuma kumenso Munu mana mumsana Na wabafyashi, bashinwechi kukumifuadile bapena Mana mayo mwaposa kuisa, umuchinshi wenu Kumifuadile bana mayo muleise banya Bakashana na bo, ukufula ninomo Pama social media na muma video balefula Bakemba wanyimbo wambi ninsele sheka sheka Enyonga batukana nenyimbo shavo kushite mwabantu bashana Icharo chalipa Ero ifweta tulakula
Ifweta tulakula
Bakutituka kule ifwe nishi Icharo chafulungana Mwishi kushakale umwananga pulefu moshali mipamba Marilelo umwananga pulefu abafyashi kusansamuka
Nifuna skulu, nifuna keti kwati
Noko nshateti konshe hati nikana junior Haka mtu kasumwa hati nikashimwana Mwewa nareke nifyo musambiri le skulu imwe Icharo chalipa Ero ifweta tunakula Pakutituka kule ifwe nishi Icharo chafulungana Icharo chalipa Ero ifweta tunakula Pakutituka kule ifwe nishi Icharo chafulungana Ifikunka amalwele mchalo Abantu balefwa chilavushi Bashima pepo ho eva lingile Ukupepelele chalo chonsi Nomba bashima pepo bambishi nwenshiku Amangalo ya fulisha Umambala nefya kuchita chita no kusangwa mufya mchalo Balipirisha pa kupepa Iba papa Wafaya wa mukabene Iba papa Fegi mila kozi Iba papa Wapapa walufeche wovatila
Ofesa
Chalipa, ero ifweta tunakula Pakutituka kule ifwe nishi Icharo chafulungana Icharo chalipa, ero ifweta tunakula kule ifwe nishi ichalo cha furungana ichalo cha vipa ero ifwe tatuna kula makutituka kule ifwe nishi ichalo cha furungana imipa mashafula mchalo tule imwena feba natwali lada tushive noko tuleya yafika nimpela Empela Yafika nimpela Yafika nimpela Yafika nimpela Yafika nimpela